Jamanu yiriwata
sandamani yo bɛ senya
jamanu yiriwata
ɲinɛ dir kɛ
balimaya nɔ